Emina la usikuni Mara kapla njozika nijia netoni Kuma niwewe tumidali Yeah Siku pagi mausuni Ukini tachitachi usoni Nitapata kumedali Yeah Yani mimi nawe, yani mimi nawe milele Tuishi pamoja Washa moto acha kelele Ushirioja Nimetulia mbona sikuoni Unashoboka Tena nimetulia blokuni Sina udoka Baby yetu salam Salama yetu Mungu katupa salam Salama yetu Usiniache salam Salama yetu Oh baby yetu salam Salama yetu Mungu katupa salam Salama yetu Usiniache salam Salama yetu Kwa vile ukiniacha mina chachao Nimesha kupa ubavu ukiniacha Utanirudi mimi Nimesha kupa ubavu ukiniacha Utanirudi mimi Chii Sio kupenda kwangu mimi moyo Uu umechagua Ukitaka gari hata toyo Umetachukua Kwako mimi sina maweke mbona Usinibeze Kwa uzuri sipo mtituna Sikawi Baby yetu salam Salama yetu Mungu katupa salam Salama yetu Usiniache salam Salama yetu Oh dali salam Salama yetu Mungu katupa salam Salama yetu Usiniache salam Salama yetu Baby mimi nakupenda au sio Ukinicheki macho Nogodi usinipite Nimetulia mbona sikuoni Unashoboka Tena nimetulia blokuni Sina udoka Yetu salam Salama yetu Mungu katupa salam Salama yetu Usiniache salam Salama yetu Oh baby salam Salama yetu Mungu katupa salam Salama yetu Usiniache salam Salama yetu Salama yetu Salama yetu